iska gadaal markii maalintii shalay ahayd Sabtida ay taliska guud ee ciidanka booliska ee dalka ay ku dhawaaqeen in si kumil gaar ah loo hakiyay howlgalkii ka dhankaa wadayaasha mootooyinka boodabodada loo yaqaan ee guud ahaan dalka ayaa arintani waxa soo dhaweeyay qaar ka mid ah hoggaamiyasha ka soo jeeda gobolka Xeebta xilibanada laga soo kala doorto deegaanka Mvita mudane Cabdi Samad Sharif Nasir iyo xilibanka laga soo doorto deegaanka Jonfo Badi Dhaliba ayaa waxa ay sheegeen iyagoo warbaahinta la hadlayay inay gacan ka siin doonaan wadayaasha mootooyinka boodabodada loo yaqaan inay isdiiwaan geliyaan waqtigan loogu talagalay isdiiwaan gelinta.
Kama kuna wahalifu wachukuliwe hatua wale wahalifu, sio? Haiwezekani ya kuwa sekta nzima ya bodaboda ianze kunyanyaswa kwa sababu ya maovu yaliyofanywa na watu kadhaa. Kiweza kuanza kukubali mambo hayo, atafanya dhambi mwingine, tuambiwe ya kwa watu wote ambao wako katika njia moja na huyu waweze kuchukuliwa hatua. Tutakaa chini na sekta zote na ndugu yangu Badi and other like-minded leaders, tuangalie kama ni sheria iweze kufuatwa, tutawasaidia sisi wana bodaboda wafuate sheria. Kama kuna mbaya, hatua ichukuliwe kwa yule mmoja mbaya.
Badi Dhaliba xilibanka Jonfo waxa uu sheegay in wadayaasha boodabooda ay qayb weyn ka qaataan dhinaca nabadgelyada, isagoona tusaale u soo qaatay deegaanka xilibanka ka yahay inay kala shaqeeyaan laama amaanka siinta xogta la xiriirta kooxaha khalkhalka dhinaca nabadgelyada ka wada deegaankaasi.
Boodabooda wanalisha watu wao na ni kazi kama kazi nyingine, ni lazima na wao waheshimiwe ili wafanye kazi yao kwa hali ambayo ni mzuri. Hapa Jonfo, mwakilishi wa DCC huko hapa, pia utovu wa usalama uliokuwa hapa mwanzo, hata saa hizi wanaotusana na vitengo vya usalama ni wana bodaboda.
Isma mulkabaleed ka Mombasa ayaa waxa uu qayb ka ahaa meelaha howlgalada ee ciidamada amaanka ay ka sameeyeen ka dhanka wadayaasha bodabodada gadaal amarka madaxweynaha dalka mudane Uhuru Kenyatta ka soo baxay ee la xiriiray in howlgal ka dhana wadayaasha mootooyinka boodabarada loo yaqaan gudaha dalka laga sameeyo kadib markii magaalada Nairobi ay qaar ka mid ah wadayaasha mootooyinku ay ku xadgudbeen haweeney Maxamed Cabdi Bootan warbaahinta Star magaalada Xeebta Mombasa.